Dada. Mwendo wako wa mikogo, chenga na piga tobo. Watu apendi pendi shobo, mikorogo. Anaridhika na vidogo, chipsi kavu ni ogo. Apendi pendi nyodo, migogoro. Ameni minimize akili yangu, sijiwezi goi, goi, goi. Ameni shika shika roho, ameni fanya na waza. Mtamzam kama water melody, sauti yake tam kama hii melody. Ameniweza kolomi, akolomi. Mtamzam kama water melody, sauti yake tam kama hii melody. Ameniweza kolomi, akolomi. Chazelo, sawa goro. Siwezi kumuacha, acha wani ite goro. Amenishika kwenye koo, acha wani ite goro. Nampenda sana mi, siwezi kuwa solo. Giza ninalenga napata, simfosi mwenye wanataka. Kiuno anavyo kikata, ufundi talanta mauno chakacha. Moyo wangu, na hukabithi kwako. Usiponzwe na tama, ushushe hadhi yako. Penzi lako maradufu, umenishika shika kama mtutu. Paradhani utamchuku chuku, oh yeah. Au kagawi na umarufu, mabisho wenye visubutu. Au zuzuki na ofa za kuku, oh yeah, yeah, yeah. Mtamzam kama wota melody, sauti yake tam kama hii melody. Ameniweza kolomi, akolomi. Mtamzam kama wota melody, sauti yake tam kama hii melody. Ameniweza kolomi, akolomi. Chikaze ilo, sawa goro. Siwezi kumuacha, acha wani ite goro. Amenishika kwenye koo, acha wani ite goro. Yani ite goro. Nampenda sana mi, siwezi kuwa solo. Amenishika goro. Chicago, naonekana goro.
Moja Moja Records.